Grace met Frederick.
And she look good in Frederick.
Lead boy, did this big.
Ngoje kokatonda. Yekwasoka. Ebidala nebikobera. I'm your boyfriend. You're my girlfriend. Zabia fluma ina your mouth. Nuza chenkuwa chambula. Nchaku losinga forever love. Kuchidocho kwe mbampo wa. Mpa mkono netuva wo. Musabaze ya tandi kurugendo. Muizi sangu lodu wa wo. It's a new chapter with my babe.
Yeko ya mkonya wa ex. Inabita mwenye vya fuka lukelo. Mfate boda waka taxi. Kutuke kwa mkono kuko. Yeah.
Will you marry me? Kuwango mtima sili na gusula jusula. Will you marry me, baby?
Mm, will you marry me? Kuwango mtima sili na gusula jusula. Will you marry me, baby? Yeah.
Will you marry me? Omtima sili na gusula jusula.
Come for cake, I'm in your mungato. You marry me.